Madame Tomota Taye Kanta e Madame Tarawere Adja Songoma Perub ana jodi yor le region motti be didan fu e be ndia motti e Bamako sodde base ngaji warde be totta le ngendi mabbe ndi gonga jaagu mabbe beedi yirude le wattu badale julde layya ka meme si tida la yogaji be kawrata pawidi ona batte rafinde nagu
ay bazan fere
me futni ciotire di base ngaji sabe base ngaji hebugo mudan tidle genni amen ni meme juwi do yami fam motti kan e Bamako sabe sodo ngom base ngaji so mi warti min dokra on rewbe ben nyamaane be yoba kalsi modon sedan sedan mi watti joni genni Bamako tan yami bamiya base ngaji di me yata ciggan leedi mi ciotta base ngaji kan e burodeji nanan mudum genni motti kan e Bamako baman di kaddu leedi li watti joni mede heba hen hunde sedan mede duo hebde semme nyanade warande mi heba me ya fal lumi kan e Dubai sodode di kaddu leedi gamme wala kalsi sanata fon
dubanga tata ngana afiri
to siga soto min kawri e Rokia Traore ngado jaago hakkunde Mali e leedo kerondirde e leedi mendi Rokia holti wiide jaago mudun beedini don kebal faysa tawa o hebati alaji dow laawi
min genni Bamako bamami basngaani dandi mi warma ciottitodi Abidjan ma Senegal dugani ma tambe am lawal sanne saben tewtra me kalsi fa heewa sa moji ben buitna me sedan du mede heba hen hunne sedan ga tamperi mo na satti sanne
ma se kon ngabune
sini Rokia Traore holti ti alaji di jogi Rokia yaba wala hono den jadele kanko ngado jaago njodido kay e wi makko jaago makko ana fawi do kulantereje e worbe jodata de itata Senegal warde o mo welti e jaago makko o ko lati sababu bedude kebal makko
mi kadle worbe kay e pade e lat kolo di ciottammi leri Senegal yahami bamode i kulleji mi wonam ciottito tida la fu mi hebele ngal golantofon
Arama tu watara kanyo yo julajo jiado leidi kodwar ngado jagu bazin hakunde Mali e kodwar ila leidi mako wani kwa sodata jaguji e jude julabe Mali jaguji di jompen mobilaji ndokete nabadi o kabo debo anawilti sanne do kebal jagu mudon o fayotade huwalare ngwande hakunde mako peo sodata jude muenbe kanyo peo sutirta
min leidi Mali mamami basi nganyi nandi to kila na goto on hokirakan uchogu yafuro mindi so mi wirfitikeni mindi chutra dun yime mchogu yafuro lum ana wodi sedan sabu sabi yimbe leedi kodubaari wiidi basngaaji leedi mal uwi mede muyo dun sanne sabu sabe mali ngobe jaati ngonku watti ivarien e borran di kaddu leedi basngaaji
arewbe wambe kita e banyangara an jetti e jaaguuji gondi hakkunde rewbe gombe le ngollefol e kolti wiide dun beydan antare rewbe kanyen natundiral rewbe gombe le ngollefol
yaade rewbe ben ciagan leede bamode i kaddu leedi ciottide nanal mudun wadda leedi mal do dun hunne lobbere non dun jogi nafa sanne minge miro dan dun wa hunjum keban leednin yoga di kulleji ciottetede ana tiide yoga majjudu ana jaafi sun soodi di kardeji kalse tiido me wawa ciottede dun na jaafri to menen ga bazen gesner metre goto ujnya didi yoga jet an ciottene fa ujnya didi temede joyi
do yere ba fo wafra ni kemedu
holtinde wida leedi meden di wattu yambereji hono julde layya himbe mali ana korsini bazen sanne le ko yottaake jonte didi ko heddini julde layya tay fotobe ana jogi gikke lobbe wide o golle beyde yirwude kano ebe mimsi wide sodo ana pandi ko kebete joni